Don't be sorry, Abba. Yeah. Bumbo Glass.
You know the sound.
Yeah, Saya.
Little boy, pass me the weed. I'm gonna say some real shit, nigga.
Sound Spy.
Abba.
I got some money and a car to move around. Some beautiful friends to come around. But why am I so lonely? Man, I feel so lonely. Baby, I need to tell you. One call's in a kuya wawiri. Like it can be. Why am I so lonely? Man, I feel so lonely. I need somebody home. I've been looking for the queen of my kingdom. I feel like I'm nothing. Overthinking. I be drinking. Man, I'm sitting lonely at the top like a shake. Adamu singe weza peke yake. Kapewa eva je kuwa mwezake. Wazuri ni wengi. Ila wafumwa mini sando simoni. Wote ndo wale wale. 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 Abba.
Things that I have, but still I got no love. Kama juzi nilipata mpenzi, nkampa kila kitu na bado kaniweka sub. Ila starezo jana, no. Moyo nye unanambia master go slow. Kumpata one night stand, tonyo. Ila kumpata wa maisha snap no more. Nisha choka kushikisera. Najua kutafuta hera. Natafuta kwa kunipenda. Nekampenda, nekamkea. Nisha choka kushikisera. Najua kutafuta hela. Natafuta wako nipenda. Nikampenda, nikampenda.
Man, I'm sitting lonely at the top like a shake. Adamu singeweza peke yake. Kapewa eva je kuwa mwezake. Wazuri ni wengi. Ila wafumwa mini sando simoni. Wote ndo wale wale. Simoni. Wote ndo wale wale. Simoni, wote ndo wale wale. Simoni, wote ndo wale wale. Abba.
The Mix Killer.